Tan lo falaba o chala de el vitasi toro. Tan rego fato anga America le USDA o la CT of so sonio por clama pen a fiti o pepa me input stamp. Sfuma le lima percent to wala me lano de pilif so sonio covid sumaliva. Tasi te sumaliva tuliona ale kem conasi. Faliwena li poche mat ke mala moi wa sing toner. O yei fua fonga fante onto le USDA tu in a mile tansil piniono pepa me aimo amerigi sa mom Puerto Rico a meise le antu mala sala. Fa wopo ne vanga tupela fa nga ina foi pepa to sami fei fa tungwe lungo le lena fa nga ina telefoni so sani penafiti a le asnap. O ne ina vesi o yei fa mwe mwe fa fengo fie tanganta fa manu ya ina I penafiti fa pitoi tanganta inu itua. Mai la dreamer on a fat to a fire oak on a fat to a lungo and lena fat and the name for a fat to a tolem a tang ring of fat to anga America. Two side by the fat bound ninga all a fail out to see them ring of fat to anga America. Ya Tom Valsack, now you fat loy lumo the senate, a long long a permanent to a fat ali, a sound, long a Robert Kennedy, either you fire the ninga you got down the thing I for money in I to get to Pangatia. If you are ailing at your fan now, I ain't to dance in Manui to a Machangatanu Umo America. Nay, you vow ya, you left your eye. I'll sound longer, and if we pull America some more corn currency, yaw if I tell you, I'm more about to run a wagon, lang lang island, and a far off the tail, see tear or nay paper to Sammy. Surviving all the peeling the nail came Colossi, Tansi Tansi, Maliva to Riona, where yay the fire and moe, let with fire for my yay, Shanky so sunny, more than I take to Tansi, Yafi fast and low. I only show my gun to pay, well for the my more lonely, so sunny business in Lainty, foul old island to Moinga, Malifai told me on the town la, or to in the Maya University to Tonwa, Onga, or the CTI of Pampa Maina Yamafaya, Ainga, or the Faga Fund, now invested to Nantanga Lure, I may show business in Lainty, foul old island to Moinga, but also University Town would tell the lair, Yanga to Pulanga Fat TTI, the Pangati, and the FIAI. On a blockade in the Manu Maloy to Vanga, Falinga scientist territorial to Sugandale, Polklama Lair, Fatutia Lumor computer, Fire 48 Swanvai, and later on Miley Beach, Ian Lane and Lyle and Motu or Tutuila. Olena Tina Ina Lane, Polklama, Victor Jan, Mother Pacific Horizon, Masawa win a main name from Momonga Tawai Pitonu as a Tolu to Ton or Tutuila, in the Pharmacina Umvai, or the 48 Lale Swanvai Beach here. Nei e whaalia, e aunga tele le fuoti o le sua vai lei le loa, ma sa fuoti ai e ti munga te ulu e meisio, ta whenga o sua vai mai an tu maunga, ma I le tele tununga le tinga I le awa wino ni wha mau maunga e matua ta ua, a wan lava le tinga I le sua vai lei le loa mai ti munga e meisio, o mai te tawhi mai an tu maunga, e le vau le lua se fulu, le wha se fulu I e pasene. Whaalia le tamatiti na manu maloa iai, I le whaalinga sa intisi, Ya Victor Jan, na interesi, ya o mai nei to mai, ilalo te inga, a Matt Erickson, mai I levaengo le sua vai ala aspa. Te milea na nga ia ia e, mai muape matamata ya tumonga masopo, ya fo I ala sopo I tutuila, a wale awa wina o nei fa'a mo maunga tawa. Mai le fa'am sinonga, ua fa'atun wina e le fa'am sinonga lango ya fiti suni, ya le fa'a fo ino le mata upu na feina le tangata nu ulo tui fale ya Stephen J. Hooters, le vaenga I loilo le fa'am sinonga mua lunga, fa'asanga I le fa'am sinu sili ya mai ku kruze, le fa'am sinu pulu lango lango ya ma mea Zala Jr. Manisi ua le fa'a la ulo ino swafa, be o John Mudjane Dawes. I le mata upu fa'a sawa tuwa ia e Hooters le ngayo ingo sese, sawa ino pule ma miunga le sao, so lia I tula fono tau fa'am sinonga, Fa sanga de fam sin sili tu wa inga e nante matuante e na ile le ayo se fa ro ro le ma ia le fa nga ina fa le de tau pe na fiti re le fa nga ina le vanga tu pe lima sena wa fe mai lano le cares act sa tu ina mai mo nga lu nga pui pui e covid is fu mai va ne si o tu ia fa dasi mai fam sin sili a fi ta ta ile ma ro mai ke sa mo le ta opu le fa la e hu da si lu mo le fam sin long of tirale fa tu ma lo ile tu ma lo colombia Le fa ai unga e ilo ilo le fa sa na fa le wina lans fre le u ma vai ma tu si ai o kai lans mo fu la ba la wina ta u bu na so lu as fu ma le ono to pa ina u ma ni no fa mi no ga le ta u bu o fa la tu ai ai fa mi sino sili ma I si fa mi sino po la I ai le fa mi sino ga le fa wa le lo ga le ta u bu ta ni ai le fa la ga le ta u bu I lo ma o le fa mi sino fa tu ma lo tu ma le tu ma lo colombia My lady Darwin to a failure, Nishi would have a buffo, a party, a lua, out to a lia, le failanga o le mata opo I luma o le faamisinoga faitumālo o Colombia o le faaiʻuga le saini o foʻi I le pule o faamisinogalago ia mamea ma le faamisino ia tulupopo o lalafaga mo nisi o au iliʻiliga o lenei mata opu agaʻi luga o talanei.com ma sino lenei e fatāuina ai I laduʻi ma laʻuga faapitoa ma le faalaulo pea toe faamanatu I tagata e iai ma laʻuga faapitoa I totonu o le atinuu ma ua alo atu ma tagaluega o aʻoga ma faalagutuga tu ma oti e faafeiloaʻia le tele o mataupu eseese ua faatulagaina lenei masina faapitoa I le mataluega tupulaga tinā ma tamaʻitaʻi ua faatulaga ai aso e tolu e faalauloa faalauaʻi tele ai aiā tatau ae maisi o le puipuiga ma manaʻoga o I latou ai ma laʻuga faapitoa I totonu o le atinuu tu fatasi e saʻili ma faalauloa aua neʻi faapito a ia auai fatasi ma I latou I manaʻoga faapitoa I le atinuu I o latou manaʻoga ae maisi o mataupu e mafai ona faatalanoaina I le latou foʻi siʻosiʻomaga o le soifua laulelei I totonu o le atinuu ia vao iā ai soloia foʻi papuni ua feaga iai I latou I ai ma laʻuga faapitoa e fia faasoa mai ai I le atinuu faaaliai I le dua manu lautini o le faamoemoe fausia le agaga o le ao faatasi ma le lautele e auai ma tagata I ma laʻuga faapitoa a matalia ia lenei faamoemoe I le aso nanafi o le so ma le aso ataeao I le ofisa a le dua po le faletalo le dua I tafuna mataupu o le atalanoina I nei polokalama e aofia ai le vaaiga faatau lea le ao faatasi mai latou I ma laʻuga faapitoa faapefea ona lagolago le sini autū ma pe faapefea foʻi o le tatou ausia a le faamoemoe maia pia o le tupulaga televou sufumaleona tausaga le matua I samoa luaʻi tagata lea faamaonia suʻega o le covid-19 I samoa ua tatala neʻi tua I le fale lenofo vaavaia ai ina ua faalua ona lē faamaonia suʻega I le vaiaso e tasi sa tatala maia itua ma le falamaʻi a le tupu o tomasese mea ole na faaalia le faatonu matalorega soifuamaloina I samoa iā le auso a takitataki e naseri le failoʻiga ma le autū stala ua faataga le televou na agaʻi fafo ma taʻaalo ma isi taulu atu I samoa le tupulaga televou mai amerika o ia atu I niuzila toe titi atoa le masina na faamaonia suʻega o le koviti I le taimi na taunuu ai I samoa peitaʻi o lona tinana o lamalaga faatasi atu e leʻi faamaonia ni suʻega pasese selau ona sefulu na malaga faatasi atu ma le tupulaga televou lenei sa nofo vaavaai aluaso ma le tasi aso ma ina ua leai se tasi e faamaonia suʻega sa tatala iloa itua I aiga saunoa ai le ausa na fasiligia le ausa ina ua vaaia le tavaitiiti o taʻaalo tapolo ma isi tagata ae na tali faitau ua tatala itua le televou ina ua lē faamaonia faaiʻuga o suʻega e lua ma fuaga lea na faia ai le faaiʻuga e faataga ona faaluaʻisolo ma le talitonuga ua manino ua kilia ma e leai se vaerusi o le covid-19 I samoa talanei na le vitasi o tolu